mamela apha nini andiyeywe ngelosi banaxa bendibiza ndingumona ekuhlaleni bandikhesile abaninzi bandizophelela ezogweni phatha wanondimakana nawo ezulwini kodwa wena unike thuba wandiphatha ngobubele kwamanda apha endlini sadlala uperepere wathi unika isandla wabunika namabele futhi nomahluko zanda bona ubutha endinobele undivusa ngothutha nditsho sendibonile zanda kuva undithuka for that ndizokuthanda de nabela uqaqaqa iyonto ezininzi but ndikhetha wena qhaqha.
We go ride, I'ma make you my official. I'ma make you my official, ongo wami. We go vibe, we go ride. I'ma make you my official. I'ma make you my official, ongo wami.
Sangawe bali wonse banzako nifuna we baby unkale la nepa kaifa ola bali wonse ni sanke na puti ni za sangawe daba we unakwila mutima wangu.